Tokowa, tokowa, yes, akoma omangu nyo, okudde kwe munange, ajja atutwaleka.